deadhouseambient.com.
One touch music.
It's a boy. Yeah, Fred B. I'm a desire girl. Nachim bitch. Yeah. Shipangari music. Let's go. Alo baby ni ziwa madulapo, ziwa madabu wanafoni na rizapo. Ndiwe chikari chomo na pondapo. Vera tushimi venzo shimika vanzako. Atisu vera ndiye Judy Natasha. Nikulimbikila waisi ni makasha. Umapresha ndiwe umashansha. Tuwe madola suguri wa mumakwacha. Nima kuyewa baby kukamacha. Vosiana tingi sivibaza. Tiwe kamungeri kamutima wanga. Kukusia ningangene sanga.
Vakamba suni konda, suma nifuna. Ndiwe koti kawusa nisiliza munga nikandulo. Vakamba suni konda, suma nifuna. Inde sitaipi yako, usa nisiliza munga nikandulo. Bebe, bebe, ati koti kawusa kusiliza munga nikandulo.
Singi sifinga pasi Mkwala neka futi sininga shanshe. Niku kuonda kaleza kaningambi. Nima kumvera laka baby sininga name. Ntiwe type yufunika paponti. Suma niveza na soli. Nangu walubye ya nine nikamba soli. Nika kuona ni mavera maholi. Uli na laki na makolo ya kokonda. Makari chovari nu munga inzi pachironda. Nika kiono kona ndine kamalonda. Ati suvera diya Judy Natasha. Nikulimbikila waisi ni makasha. Uma presha ndiyo umashansha. Tuwa madola suguri umu makwacha. Nima kuyewa baby kukamacha.